khona indawo lapho wafezwa khona intaba yami nephakade ebangcwele kukhona indawo kulapho wafezwa khona ebo intaba yami nephakade. Hallelujah. Imlobokazi kukhona indawo.
Indawo. Ubafezwa khona.
Indaba
yami. Indaba
yami liphakade. Liphakade. Ebazalwane khona indawo.
Yeah.
Jehovah.